Rwanda, Front Patriotique Rwandais, Paul Kagame ka parti, ye jabiri gelenke Human Rights Watch ka jalakilu, uka fangangara dabagaw kele chuwa ula, ne abelatme Human Rights ka misali ali ula gafe kono ne fagadi jugubaw, wile kuli jugubaw, force la tulunin baw, ani dankardiw ye Rwanda kaw, munu sigileme kokanka. AFP kuna fonijilaw ye Yolande Makolo fangaka kumala temela nyininga aye ajalakilika unbeng kaluntikia neka afaraka kafo ko Human Rights Watch be aka jajugu blali mimbe ukuna kanyesi Rwanda ma de bulu ma khalisa ne sinsili baye akanka ira kafo ko Rwanda be hadamadiya hakew sharia ulabatu neka umafa ko de kelembe lafia baye Rwanda kauma kabini samwa anikono tonte menen nuna Human Rights Watch ne akabara usinsilembe hake sharia sosoliko sekesere luka Rwanda kabini samba fla anitani unu flala ye ayira kafo ko mwo keme anibidu nyona munu sigilembe Fransi Afrique du Sud ani l'Amérique de sharia udike akan kabini mekalu samba fla animbani kili watila Human Rights Watch ye Rwanda ka sabaka fagali ani ukajawe ala tununi sharia fla nyona selema masia ne alako donindu kosebe dara kela gelenye kisira kabo wilekuluma Mozambique ntolantalamba omdafer nafu sigilembe lembe Mozambique fagara akasoko nana jwe kalu la samba fla animbani fla watila Human Rights Watch kafola.